Stalin on the beat. Pizzo
de. Pizzo de king. Pizzo de wa. Pizzo de king. Simba wa nika. Rada chafu zangu niki kata maji saka gaji washa tawi. John, wewe ni nani? Boch, shika sahani nani? Osha osha fika kitchen, keroma faster bano ski niko manches. Don, Pizzo the rap king. Shit, shika ganabi daily niki fin, moshi zangu sling, saunya pipe za wanati. Streets, tuko wangapi? Booster ya mtu 30 yeah. Super ka uko thirsty. Lick lick on the drip. Sip chip beef on the street. Chill Pizzo king mindo rap king. Top chandelier on toes, shangilia of course, pandilia mtoto, familia on lock, fagilia poco, okilia moko, niko yolo wewe loco. Deli panda ndege ndege zako Nike luku zako za luthuli. Shit, una kuguni. Don, cheki kivuli. Shadow boxing huwezani nami. Nikitupa ngumi zote ndani. Baba yao aliita mami kumbe mami saka mtihani. Exams, siku dhani. Anadai ile mti ndani. Thick slim, bila tami. Si pig, jine tani. Sinki, she be yami. On she be coming. Da king, nam lami. Papi juno mini rap.
Sin soler, sin soler, puede ser ya soler calor.